Asikhothamisa amakhanda ethu umzizwana nje manje ngezwi lomkhuleko. Unkulunkulu ongcwele nolunge kakhulu, sifuna ukukubonga ngomusa wakho othandekayo ngokuba ungcono kithina kunokuphila. Futhi sikhulekela ukuthi uzohlangabezana nathi kulo busuku ngendlela ekhetheke kakhulu ukuthi usiphe okwezibusiso zakho. Kwangathi singabona isandla esikhulu eseluliweyo somsindisi wethu othandekayo ukuba sikhonze abagulayo nakwabahluphekile. Nokunikeza isandla esemukelanayo kulabo abakhathele endleleni yesono. Kulo busuku ukuba memela endlini kababa lapho ababhekeke ukuba babe khona. Sizokutshela ukuba ukhumbule labo abadukile endleleni encane neyingcingo ukuze nabo futhi babuyele enhlanganyelweni kababa futhi. Futhi siyakhuleka kulo busuku Nkosi ukuthi uzovula izindlebe zabantu ukuba bezwe ivangeli nokuthi uzosoka izindlebe zesikhulumi futhi masisetshenziselwe inkazimulo yakho nje. Futhi ekupheleni kwale nkonzo uma sesiya ezindaweni zethu ezehlukene kwangathi singasho njengalabo ababevela eMahose, izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Ngokuba sikucela egameni lendodana yakho iNkosi uJesu, amen. Ngifisa ukufunda okunye emibhalweni kulo busuku isahluko seshumi nesikhombisa sikaLuka ongcwele futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nesithupha. Njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa uyakuba njalo nasemihleni yendodana yomuntu. Babedla, bephuza, beganwa, bendiswa kwaze kwafika usuku Nowa angena ngalo emkhunjini, kwafika ozamcolo wababhubhisa bonke. Kanjalo njengokuba kwenzeka nasemihleni kaLoti, babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bayakha. Kepha ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma, umlilo nesibabule kwana kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Uyakuba njalo ngosuku eyakwambulwa ngalo indodana yomuntu. Futhi okwendikimba ngifisa ukuthatha kuGenesisi isahluko seshumi nesishiyagalolunye nevesi lamashumi amabili nambili. Shesha ubalekele khona futhi uze lapha ngokuba ngingenze lutho ungakafiki khona. Kulokhu kusa bengikhuluma ngezahlulelo ezizayo nakulo busuku ngifisa ukuqhubeka.
We can feel the hot winds of the nearing judgment of the Almighty God.
Singayizwa imimoya eshisayo yekwahlulela okusondelayo kaNkulunkulu Somandla. Njengoba siqala ukuzizwa lezi zinto, kusifanele ukuba sithi ukubhekisisa lapho esiphila khona nehora esedlula ngalo. Futhi ngesinye isikhathi esedlule kwakuyinhlanhla yami ukuvakashela eNdiya. Futhi ngaphambi nje kokuba ngifike eNdiya, babe nokukhulu kuzamazama komhlaba. Futhi ngangifunda kwiphephandaba eNdiya ukuthi kwenzeka kanjani cishe ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokuba kufike ukuzamazama komhlaba. Babonakala sengathi babazi ukuthi kwakukhona okungalungile. Zonke izinyoni ezincane ezihlala emifantwini ezakhiweni ezinkulu nezazihlala ngasemithangaleni emikhulu, iningi laseNdiya linemithangala. Nazo zonke izinyoni ezincane ezazinezidleke zazo kuleyo mifantu zasuka ezindongeni. Nazo zonke izinkomo ezazivame ukuma zizungeze izakhiwo ezinkulu ntambama emthunzini nasekuzungezeni imithangala emikhulu. Ishe izinsuku ezimbili ngaphambi kokuzamazama komhlaba. Zonke lezi zilwane nezinyoni ezincane zaphuma zaba phakathi nokhalo kuba zime. Niyabokwa ukhona okuthize ngakho ukuthi uNkulunkulu wayenakekela izinyoni zakhe nezilwane zakhe. Niyazi uNkulunkulu ofanayo owaziqondisa emkhunjini ezinsukwini zasekuqaleni ngenkathi bebhujiswa amanzi ekushumayeleni kukaNowa. Lo uNkulunkulu ofanayo usaphila futhi uyabusa namhlanje futhi unokuzilawula izidalwa zakhe.
And I was thinking if God was so mindful of his little birds.
Futhi bengicabanga uma uNkulunkulu wayezikhumbula kangaka izinyoni zakhe ezincane nezinkomo zakhe nezimvu ukuba azisuse embubhisweni ngaphambi kokuba ishaye, ubakhumbula kakhulu kangakanani ke abantwana bakhe ozalwe ngomoya wakhe bagezwa ngegazi lakhe, uyabakhumbula. Futhi njengoba wexwayisa izinyoni ezincane ukuba zisuke ezindaweni ezakhe kuzo, ngikholwa ngeqiniso ukuthi uxwayisa abantu bakhe namhlanje. Njengoba sibona izibonakaliso ezinkulu zokufika kwakhe osekuseduzane, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uxwayisa abantu bakhe ukuba bahlangane ndawonye nokukhulu ukubizelwa ngaphandle ngalolu suku lokugcina. Indaba yami kulo busuku ithi ngabe ibandla liyohamba ngaphambi kwenhlupheko na? Manje isikhathi sesedlule kunoma nicabanga. Sesedlule kakhulu. Ngize ngikholwe ukuthi cishe impela sesedlule kakhulu eMelika. Sisekupheleni komgwaqo nje. Nakulokhu ukusa ngenkathi ngisashumayela ngeBhabhiloni nezimo zalo, ngicabange ukuthi bekungakuhle kakhulu kulo busuku ukuletha okunye kweBhayibheli ukukhombisa ukuthi siseduze kangakanani ekufikeni kwenkosi. Futhi singabona thina ngeso lethu lokwemvelo ukuthi kukhona okufuna ukwenzeka. Kukhona esikhulu isiphithiphithi phakathi kwabantu, kulukhulu nje ukuzama ukuba nemvuselelo. Amabandla ehluke kakhulu futhi ahlalane emqaleni ngenxa yezithiyo zamahlelo. NamaKristu anovalo kakhulu, bonakala kunjalo futhi aphatheke kabi. Kodwa niyazi kuyaxaka, kodwa inkosi yethu yathi nxa lezi zinto ziqala ukwenzeka ngubani ibuke phezulu ukuthi ukuhlengwa kwethu wasekusondela eduze. Futhi njengoba sibona isihawu sakhe esikhulu, njengoba sikhishelwa kithi, sibona izandla zakhe zezibonakaliso nezimangaliso ezinkulu okungukuthi amehlo ethu azovuleka emizuzwini embalwa okubhekisisa. Manje nake kusinika le nduduzo eqine kakhulu kwazi ukuthi uNkulunkulu weBhayibheli usaphila nanamhlanje. Futhi uyabathanda abantwana bakhe, futhi ubanika isecwayiso, futhi labo abanomqondo kamoya bayaphuma. Futhi siyaqaphela ngosuku uJesu ayekhuluma ngalo, wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nasemihleni kaLodi. Manje emgamanqweni ngamunye wesikhathi uNkulunkulu njalo benikeza ubizo lwesihawu ngaphambi kobizo lokwahlulelwa. Manje uma ningosomlando futhi kade ngifundisisa umlando kuleli viki nasemavikini edlule amabili noma amathathu, i-Antenaisin Fathers ngomlando wasendulo webandla ngaphambi nje kumkhandlu waseNaisiya kwaseke ubumba ibandla elikatolika eminyakeni engamakhulu ayishumi nanhlanu yezikhathi zobumnyama. Futhi ngiyakubona lokho kuleyo mibhalo yaseNaisiya noma umkhandlu waseNaisiya wangaphambili ukuthi babenokufanayo nje njengoba sinjalo namhlanje. Oh, ukuthi kuziphinda kanjani nje. Nokubona isimo sebandla nesimo sabantu nezibonakaliso zezikhathi zibhalwe ndawo zonke. Manje ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze enze noma yini emgamanqweni ngamunye wesikhathi, njalo uthumela isihawu, ingelosi, umprofeti, umlayezo. Futhi njengasezikhathini zonke namanje, konke kwedeleliwe, ibandla lifuni ukuwemukela. UNowa wakhuluma ngoNowa lapha, futhi washumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili, futhi nakuba umlayezo wakhe wawuyisihawu, abantu behluleka ukulalela ukufundisa kwakhe. Kwakuyinto eyayizobasindisa, kepha nokho abathandanga ukulalela. Futhi uma lezo kungesiso isithombe esihle impela sezikhathi zanamhlanje. Manje ungahle uthi kimi, mfowethu Branham, ungasho kanjani ukuthi esihle futhi ube usidwebele isithombe osidwebayo na? Sihle ngoba iNkosi uJesu iyeza masinyane izela ibandla layo, futhi ungumcabango omuhle ukwedlula yonke noma yisiphi sezidalwa zikaNkulunkulu esasingake sicabange ngawo, ukuphuma kule nxushumushu bese singena enkazimulweni yakhe ebusisiweyo, lapho abadala beyoba basha nabagulayo beyophiliswa phakade. Akusayi kuba khona kudabuka noma izinsizi uma leyo kungesiyo into enhle kwedlula zonke engingacabanga ngayo, nokuthi kubusiswe kanjani kulabo abalindele leso sikhathi sokubuthana. Manje siyathola njengoba uJesu akhomba emuva ezinsukwini zikaNowa, ake sibuyele emuva nje ngoba wathi, thathani isibonelo sangalolo suku. Manje lapho uKhayini u-Abela, lapho uKhayini kade ebulale u-Abela, kwase kuthi-ke uSeti wathatha indawo yakhe. Sithola ukuthi uSathane wayezama ukubhubhisa leyo nzalo eyayifanele ize. UNkulunkulu ayethembisile ukuthi inzalo yowesifazane iyolimaza ikhanda lenzalo yenyoka. NoSathane wayezama ukubhubhisa leyo nzalo yobukhosi, futhi wayecabanga ukuthi ukwenzile ngenkathi ebhubhisa u-Abela. Kodwa uNkulunkulu wavusa uSeti endaweni yakhe. Esihle kabi isithombe sokufa nokuvuka kukaKristu nenzalo yobukhosi iza. Manje-ke kuyisimanga ukuqaphela ukuthi kanjani ngasohlangothini kukaKhayini baba ngabakholwa impela, futhi babe ngabantu abasontayo, futhi kanjalo noKhayini wayengumuntu osontayo. Wayekhonza iNkosi, wakha i-altari, wayengowesonto, wayekhokha izikweletu zakhe. Wayenjalo ngazo zonke izimo njengoba umuntu wayengambuka zokuba yikholwa ngempela. Kodwa kukhona izigaba ezintathu kuphela zabantu okungukuthi amakholwa, bangakholwa, nabazenzisi. Lezo lisagcwele bona kulobo busuku. NoKhayini wayenza inkolelo nje, futhi ozalweni lwakhe kuvele likhulu iqembu labantu abasontayo bekholwa impela. Manje lokhu akuvamile impela, kodwa nike naqaphela ukuthi ohlangothini lwakhe kuvela esiphucukile isizwe esifundile na? IBhayibheli likubeka ngokucacile. Wathi babakha futhi babenza izinto ezinkulu. Isayense yavela ozalweni lukaKhayini. Nabakhulu besayense nodokotela namadoda adumile avela ozalweni lukaKhayini. Lapho ngakolunye uhlangothi kwakungoluhluphekayo uhlobo lwabantu olungabantukazana, kodwa babengabantu ababemkholwa uNkulunkulu wabo ukuthi ungowangempela. Oh Nkulunkulu, ngibale kanye nabo. Futhi ngaphambi nje kokuba kufike isikhathi sokuphela, kwakukhona kukhulu ukudideka nohlangothi lwebandla elikhulu. Wakubuke kanjalo laliphumelele njengoba kunjalo nje namhlanje ngesayense. Yeye inkulu wathi babaka asigaze sibe khona isikhathi emlandweni ukuba ukwakha kube kukhulu kangaka njengoba kunjalo manje kungesinye sezibonakaliso zesikhathi sokuphela asigaze sibe nesikhathi sokwakha futhi manje ngisho nasedolobheni lakithi elincane lapha ngeke ngisakwazi ukuthola indawo eyenele yokuyozingela onogwane konke sekuyisizinda zokwakha izindlu ukwakha nje nokutshala futhi ukuba besingavula behlethi kungesinye sezigqobo zamasayini kankulunkulu ukuthi kuphela sekuseduze futhi bezishumayela kulokhu kusa ngemishini ethwebula emkhathini ziputniki nemcibisholo ejikijelwayo ukuthi bangama kanjani eMoscow futhi baqondise umcibisholo ojikijelwayo phakathi nomgwaqo u-Fort Louisville futhi bangasuki neze eMoscow futhi kuyokhuma kuvele imbobo emhlabathini amafithi ayikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu ukushona phansi okungamamayela ayikhulu namashumi amahlanu ukuzungeza umgodi ungaba mkhulu kangako emithathu yawo ingabhubhisa umhlaba wonke iwuzamazamise emkhondweni wawo isayensi uyabona ukuthi ingakuluphi uhlangothi na ingasohlangothini olubi unkulunkulu lindele ukuba abantwana bakhe ukuba bamethembe ngakho konke abanakho kodwa sifuna ukwethemba isandla somuntu ngiqoka ukuba amathemba ami akhelwe kuKristu ngithatha isinqumo sami esiqinile phezu komusa nesawu sakhe kunanoma yiliphi iqembu labantu elifundisiwe eliyobumba inhlangano lithi yile indlela uKristu wathi mina ngiyindlela iqiniso nokukhanya futhi akekho ongeza kubaba ngaphandle kwami ngakho-ke ningabona usuku olukhulu lwemfundo usuku olukhulu lombango wezwe futhi khona impela phakathi kwalokho ufanele ukuthi babe nezwe lesayense elikhulu kunalelo esinalo manje bakha izivivane asinayo neyodwa into ebingakha isivivane uma wake waba seduzane kwaso ye ngaba kuso egibhithe nalezo ezise-Mexico futhi indlela amabhuloko edolobha aphakeme abengaba ngamatshekazi abengasinda aze ayofika emakhulwini amathani akhiwe phezulu lapho esiqongweni saleso esikhulu isakhiwe esikhulukazi futhi siqoshwe ngokuphelele kahle kakhulu ngangokuthi akukho ngisho indawo yokufaka insingo sasikwa ngobukhulu ubungcweti
Oh,
usuku olunje Paul wescience futhi kanti sibekwe ngokuphelele kahle kakhulu maphakathi nomhlaba futhi akunandaba ukuthi ilanga likuphi alikho neze ithunzi indawo zonke kuso ngiyangabaza ukuthi kambe besingalingana yini naso namhlanje esayenseni yethu yesimodeni kodwa uJesu wathi njengoba kwenzeka ngalolo suku kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana kaNkulunkulu manje noNowa washumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili futhi kaphelani wayehlekwa manje uJesu washo futhi ukuthi njengokuba kwenzeka emihleni kaLoti ukuthi kuyakuba njalo emihleni kaLoti babedla bephuza beganwa bendisa beplana bakha bethengisa bethenga lwalungakaze lube khona usuku ukuthi ezohwebo eziningi kakhulu kangaka njenganamhlanje kusetshenziswa izindawo zokupaka izimoto nakho konke kakhulu ngangokuthi ungathenga ifriji ngalonyaka futhi uyikhokhele cishe amadola ngamakhulu amane noma amahlanu futhi ngonyaka ozayo akasekho ayifunayo isiphumile esitayeleni aniboni lapho izwe lezohwebo linekhala lakho esondweni eligayayo na ungathenga imoto kulonyaka futhi ngonyaka ozayo cishe isifana nje naleyo owawungayithenga ngaleyo nkathi kodwa izokwehla ngamadola ayinkulungwane ngoba sebeshintshe isivalo sikaradiator noma benze intwana ethize ubuthutha obuthize kuyo kungukhuluma ngokuthengisa kuphela ukugcwalisa iBhayibheli njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nasemihleni kaLoti. Nakuba isikhathi ngasinye izingelosi zazikhamuka kwakuvuka abaprofeti nomlazo wazo njalo ubungumusa isihawu nokukhululwa. Umlayezo kaNkulunkulu njalo ubungukukhululwa ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela. Uhloleni emibhalweni yonke ukuthi Nowa wakushumayela kanjani ukukhululwa, futhi babahleka futhi bahlekisa ngabo futhi babehlekwa usulu. Futhi njengoba kwenzeka kuleyo mihla kunjalo namuhla, futhi uma uphuma nomlayezo ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo njengoba ethembisa ukuthi wayezozibonakalisa yena uqobo, futhi bayeza namhlanje kulowo mlayezo njengoba benza nje emlayezweni ngolunye usuku. ULoti waphuma wayongena eSodoma futhi wazama ngamandla akhe onke ukuba athole izihlobo zakhe ukuba zilalele umlayezo wengelosi, kodwa bambhuqa futhi bathi wayehlekisa.
Picture of this day.
When you
Jesus said, "These signs shall follow them that believe."
UJesu wathi lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Akusilo izwi lami, yizwi lakhe.
And notice, I want you to notice.
Ngifuna niqaphele masinya uhlobo lomlayezo olwaluyilo. Oh, lokhu nje kuyayikhukhumisa inhliziyo yami. Uma ngicabanga ngeSodoma neGomora, laze lonakele kakhulu ngesimilo. Kwaze kwathi impendukezelo yaba sezindaweni zonke. Kodwa ngaphambi nje kokugcina imbumbiso enkulu, uNkulunkulu wathumela umprofethi ezansi lapho. Futhi ngicabanga ngakho, futhi wathumela ingelosi ezansi lapho. Futhi ngifuna niqaphele umlayezo wengelosi. U-Abrahama, owayethathe indlela yakhe nabayingcosana benkosi abadelekile, wabheka ngasogwadule lapho imihlabathi yayigagadekile. NoLoti wehla wase eba yimeya yedolobha, futhi wayeyindoda edumile phakathi kwesono. Ngingaqoka ukungathandwa ngabantu kakhulu futhi ngibe kahle noNkulunkulu. Kodwa uLoti wayethandwa kakhulu ngabantu, futhi uhlala emigwaqeni esangweni ledolobha. Wayengumahluleli walokho okwakungangena nalokho okwakungeke kwangena. Futhi wayelapho enikela impilo yakhe ekuhlobongeni, futhi azi ukuthi edolobheni lakhe izinto ezinjalo zazenzeka. Uma leso kungesisho isithombisa namhlanje esizweni sakithi, izinhlelo ezingahluziwe, zonke izinhlobo zobuwula, ubudlova, amaqebo, babengaqembuka kukho uma babefuna, kodwa abafuni, futhi ngeke bakwenza ngoba uNkulunkulu wathi kuyoba ngale ndlela ukuba kuphela bebengavula amehlo abo futhi baqonde. Futhi kaphelani ngaphambi nje kokuba kufike ihora elibukayi, u-Abrahama noSara abahlala phandle phansi kwesihlahla som-oki ngolunye usuku bese phandle lapho, uSara wabona amadoda athize eza wase esuka waya ngasethendeni. Umehluko nje pho wabesifazane bangalolu suku lokuthi wakuyoba ngumehluko onjani ezansi eSodoma. Ufika isikhathi sokuba amadoda ezekhaya bonke bangena ezinkutsheni zabo ezimfishane bese bephuma besika utshani. Umehluko nje pho, kodwa uSara wayethendeni futhi lapho enza namadoda ayenyuka, no-Abrahama wawabuka ayebonakala sengathi angamadoda abukeka ecakile. Neke yawo yayibonakala kuyiyona umkhulumeli. Futhi lapho ihlala phansi futhi iqala ukukhuluma noAbrahama. UAbrahama wathi hlalani lapha futhi ngizohamba ngilande amanzi amancane futhi ngizogeza izinyawo zenu. Futhi ngizoxova isinkwa esincane futhi sizolungela futhi ningadla inyama encane bese-ke seningahamba. Futhi lapho egijimela emhlambini wasethola inkonyane ekhuluphalisiweyo waseyibulala watshela uSara ukuba axove isinkwa esincane nokuba enze amaqelibengane. Futhi wakhuluma kuyindoda. Ngikholwa ukuthi ngandlela thize uAbrahama wazi ukuthi lo wawungubani. Le ndoda eyayiyisikhulumi yayifulathele ithende yayiyisithunywa salolo suku. Yayisithi, Abrahama, ngizokuvakashela ngokwesithembiso iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphambili. Ngakwenzela isithembiso futhi ngizohlala naso.
Oh,
libonge igama leNkosi. UNkulunkulu wenza isithembiso ngezinsuku zokugcina. Uyathula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi uzohlala naso.
Jesus made a promise.
Futhi wathi,
izinto
engizenza mina nani niyakuzenza futhi uzohlala naso ngokuba ulungile. Futhi uAbrahama wambheka wayesethi, ngisho nje ngalesi sikhathi ngenyanga ezayo ngokuphila lokho kwakunoSara ngizokuvakashela, noSara uzozala ingane engayethembisayo. Manje uAbrahama wayeneminyaka eyikhulu ubudala, noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye, noSara emva kwengelosi engaphakathi ethendeni wahamba wahleka.
And the angel with his back turned said, why did Sarah lie? Then
last, if not tell it yet, Usharalani Sarah
Tunyo. Oh, do you know what I'm speaking about? What kind of a mental telepathy was that?
Oh, Niyazi ukuthi ngikhuluma ngani na? Ngakuhlabani yakufunda umkhondo leyo emhlathela ithende futhi yena engaphakathi na? Futhi wamoyizela yayisithi uhlekeleni na?
Yakwazi
futhi lowo ungumlayezo wokugcina ngaphambi kokuba iSodoma neGomora lishiswe. Fowethu, uma uzwa kulo busuku manje sekungumlayezo wokugcina ngaphambi kokuba lelizwe lizoshiswa.
Ngiyayibona
imvelo yengelosi na? Kwangubani leyo ngelosi na? Kwangunkulunkulu. Khumbulani uAbrahama wambiza ngeNkosi. Kuhunyuzwa lapho ukuthi Elohim omkhulu uJehova namandla kwanguJesu Kristu phinde wazalwa emzimbeni. Omunye wathi uqonde ukusho ukuthi lokho kwakuyikho na? Wawuthola kanjani lowo mzimba na? Ngani wavele nje wabiza lezo zingelosi ezimbili wasephefumulela umphefumulo omncane kanjalo nezakhamzimba ama-atomu nekhalsiyamu nepotash kuyahlangana? NoGabriel wangena kowodwa nenye ingelosi yangena komunye wase ezendela owodwa wakhe. Madibawa igama lakhe lingcwele. Ngijabula kakhulu kulobu busuku ukwazi ukuthi lo uNkulunkulu somandla owakwazi ukuzenzela yena umqobo umzimba ukuba hlale kuwo, ithemba lami libuye ukunisukulumbe uyophakamisa lo njengoba ethembisa ukwenza. Futhi phakathi kwethu kwenza into efanayo impela naleyo ayenze lapho. Oh, lidunyiswe igama lakhe elikhazimulayo. Esinika isexwayisi ekhuluma kithi esitshele ukuba silungiselele. Usobala wathi kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba kini ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ihora elinje pho esiphila kulo. Qaphelani, ingelosi eyaletha umlilo kwakuyileyo eyenza leso simangaliso. Futhi sonke siyazi ukuthi izwe lizobhujiswa ngesikhathi esilandelayo ngomlilo. ngengelosi eyathunyelwa eSodoma naseGomora. Bukani ukuthi uJesu wathini, oh kutukhumisa umphefumulo wami nje ukufika kulokho.
In the days of Noah.
Njengokuba kwenzeka emhlabeni kaNoah, kuya kuba njalo kufika kwendodana yomuntu. Yenzani yongelosi na yayinomoya wokubona okufihlakele. Wayesethi njengokuba kwenzeka ngaleso sikhathi, kuya kuba njalo lapho indodana yomuntu yesembulwa ngokuvela ezulwini. Ngiyakubona na, cabangani nje lokho phakathi kwethu kumi leyo ngelosi kaNkulunkulu efanayo engekho enye ngaphandle kokuthi iNkosi uJesu Kristu esimweni sikaMoya Ongcwele uphakathi kwethu ngalolo suku. Futhi wayenguNkulunkulu ngalowo kwakungumlayezo wakhe ngaphambi nje kokuba kufike imbubhiso. Manje sizoqaphela ukuthi kwakungumlayezo wokukhululwa, wehla futhi wazama ukukhulula abantu futhi bala ukumuzwa. Futhi namhlanje into efanayo esizweni sakithi phakathi kwabantu bakithi. Ngike ngaba nalo ithuba lokubona iNkosi yethu uJesu emihlanganweni enza izibonakaliso nezimanga nezinto ezinkulu, nabantu empeleni bayoma emsamo futhi bazi ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi omkhulu ongafiki uNkulunkulu onganesiphelo khona futhi wenza uhlobo olufanayo besimangaliso. Futhi bayoma lapho futhi bahlafuna ushungama futhi basuke bahambe emsamo abanakile abanandaba. Ubukeke kimi sengathi uma umuntu wayenanoma iluphi uhlobo lokomoya ngaye noma umoya kaNkulunkulu kuye, futhi uma ebone iNkosi uJesu yenza khona impela lokho eyayithe yayizokwenza, kwakuyithuthumisa inhliziyo yakhe kakhulu kangokuthi ukuthi wayengabe esakwazi ukuzibamba, wayesokhela ngomlilo isizwe ngomlayezo. Njengokuba kwenzeka ngaleyo mihla wathi kuya kuba njalo. Lo mlayezo waphuma futhi bavele bawuhleka nje futhi bawubhuqa njengokungathi umuntu owayexoxa ngenganekwane eyize, kodwa wawuyisihawu futhi wawungowomusa futhi wawungowokukhululwa. Nengelosi yathi ngalokho kusa kuloti emva kokuba isinikeze umlayezo, yathi shesha ubalekele khona ngokuba ngikenze lutho ufiki khona. Ufuna iqaphele lokhu manje ngoba sizongamulela lapha ngenxa yomugqa womkhuleko. Nike naqaphele ukuthi ingelosi yathi nina ngingenze lutho ungakafiki khona. Kwakuyini na? Akungumlayezo wokukhululwa. Futhi ngaphambi kokuba kwehle nawathi uprofinyane uvela ezulwini, uLoti wayefanele aphume eSodoma. Kuni ngaphambi kokuba ithonsa lilodwa lemvula lehle livele ezulwini, uNowa wahamba wangena emkhunjini. Kuni ngaphambi kokuba ibhombe atom lishale esisizwe, ibandla liyohamba lingene ekuhluthweni ukuhlangabeza iNkosi uJesu. Futhi uma iziputniki nebgibishale etshitshelwayo isethwa, nezando zidonswa, izivilazi zonke zibe ngobumo. Haleluya! Imihubhe emikhulu yasezulwini iminyane igcwele, amahabhu ongaselungiswe kahle, amabhende amakhulu asevele alejwayezile. Kukhona isikhathi sokuza ekhaya masinya nje sebandla likaNkulunkulu ophilayo elikade lilindele ukufika kwakhe.
Everything's in order.
Amen.
I'm so good.
I'm so tired. I'm so tired. Oh, elikhulu lokucabanga ukuthi besine sabelo kulesi sikhathi somgamanqo. Kumbulani, kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu seyembulwa ivela ezulwini.
Now remember before the rain fell.
Manje kumbulani ngaphambi kokuba imvula yeshe uNowa wayesemkhunjini. Ngaphambi kokuba kwehle umlilo, uLoti wayesephumile eSodoma. Ngokuba ingelosi yathi, ngingenze lutho ongakafiki khona. Inesigwadlulo esandleni sami ukudonsa futhi ngenze imililo yehle ivele ezulwini. Ngicabanga ukuthi kunjani impela ingelosi yembubhisi ibambe isandla seRussia. Namabhobe athomu izimbandla lihlangane ndawonye nolodwa omkhulu umzimba kaKristu. Ngingenze lutho uze ufike khona. Oh, uma leso kube siso isiqiniseko esibusisiweyo. Uthi uma sibona yonke into isimi ngokohlelo, ukuya ekhaya kwebandla kumi ngokohlelo. Nansi ingelosi kaNkulunkulu nomlayezo ofanayo, yenza izibonakaliso ezifanayo, izimbango ezifanayo. Yonke into ehlelwe ngokohlelo. Tabernakele kaBranham, iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eyedlule cishe, ngakhuluma phezu kwaleli pulpiti elifanayo futhi ngantshela ukuthi lezi zinto ziyabe zenzeka ngolunye lwalezi zinsuku. Nansi, sisesikhathini sokuphela, umgamanco ulapha, sekusondele esikhathini sokuya ekhaya kwebandla. Abagxeki behlekisa bebhuqa behleka usulu njengoba benjalo nenkosi uNebukadinezari noBhelitheshazari. Wayenjalo nasemihleni kaNowa, kwakunjalo nasemihleni kaLoti, futhi benze ufanayo namhlanje. Ngenze lutho uze ufike khona. Ngifuna niqaphele, uLoti waphuma entweni eyayizombhubhisa, noNowa wangena entweni eyayizomsindisa. Nalowo ngumfanekiso webandla. Siphuma ezweni futhi satetha kulonyaka kaElvis Presley noArthur Godfrey esiphila kuwo. Siphuma ezweni esingena uKristu. Siphuma ezweni bangabezwe bazobhubha kanye nezwe. Labo abakuKristu bazoya ekhaya noKristu, ngokuba labo abalele kuKristu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye lapho esefika. Siphuma ezweni ngokuba singene kuKristu ukuba siphephe.
Oh, but I can do nothing till thou hast come hither.
Oh, kepha ngikeze lutho uze ufike khona. Ngiyakuthanda lokho. Shesha! Baleka! Lezo wawuphuthuma. Shesha! Shesha baleka! Alibonge igama lenkosi. UJesu ethembisa ukuthi lelivangeli lalizoshunyayelwa. Kade liqhubeka manje iminyaka ngeminyaka futhi nanti esikhathini sokuphela. Isibonakaliso esikhulu sokugcina ngaphambi nje ngokuba ingelosi impopoloze. Shesha! Yaphenduka yase ithi, uhlekeleni uSara na? Ingelosi yabhubhiswa yathi, izwile ngezono zabo futhi ngehlile ukuba ngibone ukuthi ngabe bekuyiqiniso yini noma cha. Futhi yathola ukuthi kwakuyiqiniso. Nomlayezo wawungumusa nesihawu nokukhululwa. Kodwa shesha! Shesha!
Oh, children, don't
sit. Oh, bantwana, ningahlali niqhothile futhi nimangala. Sheshani! Sheshani masinya! Isikhathi sasiseduze! Phithimani, niyephi na? Niphume njengoba kwenza izinyoni ezincane. Sukani kulezi zidonga ezinkulu zesimodeni zaseBhabhiloni. La mahlelo amadala amakhulu elithi awukho umehluko esikhathini. La mabandla angakholwa amadala amakhulu elithi ayikho into enjalo enjengokuphilisa kaNkulunkulu. Akukho zimangaliso. Sukani kulezo zidonga ngokuba zizokubuthuka. Ziyaphansi embubhisweni esekwahlulelweni ngoba uNkulunkulu wami washo njalo. Kumani balekela phakathi neCalvary ngaleya. Uma izinyoni zaya ezihlahleni, yalina ezihlahleni nani leso sihlahla lapho uKristu abethelwa khona. Lapho nilenga phakathi nesihawu sakhe bese nikhala kuNkulunkulu ukuze wedlule isiphepho. Shesha! Baleka! Ufike khona ngokuba ngingenze lutho uze uphume. Ulindele ngakuwe. Suka kulezi zinto zesimodeni ezindala. Suka kuleyo television lapho kuvela lezo uhlobo lwemidlalo. Thola vala lowo msakazi uma kuqala lowo mculo wokuzibinya. Ziphathise awanenekazi. Gqokisa awanenekazi. Ziphathise awandoda. Gqokisa awandoda. Khuluma njengomKristu. Phila njengomKristu. Shisa onke amabriji. Shesha, phumane. Imbubhiso isiseduze uNkulunkulu usecikekile.
Oh, it is later than you think.
Isikhathi sesedlule kunoma nicabanga. Ihora seliseduze isihawu sengelosi. Ingelosi yesihawu eyathumela umlayezo wayo. Ikhona lapha kulobusuku. Ngiyakholwa na. Ngabe ibandla lizodingeka lihambe ngaphambi kwesikhathi senhlupheko na. Kukani?
Uyisrael
wabo wayongena eGosheni.
Egiphithe
lahamba layongena ebumnyameni. Egiphithe langena eGosheni. Wayiswa ezweni lesithembiso. Egiphithe lahamba layongena ebumnyameni.
Kuthi
lambelwa olwandle olufile.
Hurry!
Shesha! Shesha baleka! Lelo mhlawumbeni ngaba yithuba lakho lokugcina. Futhi khumbulani, sibone imicibisholo eshijelwayo ihleliwe. Siyayizwa, siyabona ephepheni. Lonke izwe liyathuthumela. Yonke into uNkulunkulu ayisho iyafezeka. Manje-ke, kuthiwani ngakho na? Ngosuku indodana yomuntu eyozembula ngalo ezulwini. Yini le indodana yomuntu embuye na? UJesu Kristu. Onguyeni izolo namuhla naphakade. Ukani evesini lamashumi amabili nanye noma ivesi lamashumi amathathu. Yilo. Uyakuba njalo ngezinsuku eyakwambulwa ngalo indodana yomuntu ezulwini. Weni na, lo mlayezo, lento ayikaze yenzeke selokhu uJesu abasemhlabeni futhi nanje ekupheleni kwonyaka wabezizwe. Ake siyibuke okwamzuzwana nje futhi cabange kanzima. Ngenkathi uJesu elapha emhlabeni, akazishongo ukuthi wayengumphilisi. Wathi akusimina engenza imisebenzi ubaba wami, kodwa ngenza kuphela lokhu baba angibonisa ukuthi ngikwenze. UJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ayingenze lutho ngokwayo, kepha lokho ebona ubaba ekwenza. Uma niqaphela uFiliphu ngenkathi eqala ukuphenduka kwabo, kuqala yaqala inkonzo yayo iNkosi uJesu, kwenzekana? Ake sibone ukuthi indodana yomuntu izozembula kanjani uma iyona izolo namuhle naphakade, izofanele izembule njengoba yenzile izolo. Uma embula ufanayo, izofanele embule umlayezo ufanayo. Uthula du, uthi nibhekisise. Ngenkathi uPetru efika kuyo emva kwenkonzo yayo, uJohane ongcwele uqala, uPetru wenyukela kuyo. Wayengakabizwa ngoPetru ngaleyo nkathi, wayebizwa ngelinye igama. Futhi lapho enyukela kuyo, yathi, wena nguSimoni, noyihlo nguJonas. Lo mdobo mdala wacabanga ingase kanjani na? Wasekuthi-ke uFiliphu wasePetesta futhi uyahamba ujikeleza intaba futhi ufumane umngane uNathanayeli phakathi komuthi ekhuleka. Wathi, woze ubone ukuthi bani esimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Bhekisisani manje ukuthi wazembula kanjani yena uqobo. Wayesethi, manje ingaba khona okuhle okuvela eNazaretha na? Wathi, woza ubone. Leyo impendulo edlula zonke noma yimuphi umuntu angayinikeza. Ungakugqiki, woza zibonele wena. Oh, ukuba kuphela besingaba yilobo buqotho namhlanje. Nasendleleni yakhe ngokujika uqala ukumyala. Ngani? Wathi, Petru, izolo indoda uKhayafase uyamazi uDobi omdala na? Yebo. Wenyukela phambi kwalowo muntu futhi wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi uyise wengubani. Ah, wathi, Nathanieli angazi lutho ngalokho. Futhi lapho enyukela lapho uJesu ayekhona emgqeni lapho ayekhulekela khona abagulayo, uJesu wamuthi njo ngamehlo, wayesethi, bheka umIsrayeli ongekho nkohliso kuye. Wayazi kanjani ukuthi wayengumIsrayeli na? AmaGreki nabo bonke babegqoka ngokufanayo futhi babebukeka befana. Wayazi kanjani ukuthi wayengumIsrayeli na? WayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Kwenzanina wabuka wayesembona. Wathi, umazenini Rabina? Wathi, ungakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi ngakubona. Wathi, lokho kuyakucazulula, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. UJesu wathi, ngoba ngikutshele lokhu usuyakholwa na? Wathi, manje-ke ungabona izinto ezinkulu kunalokhu. Kodwa ilunga lebandla elingakholwayo lama ngakhona nje bahlonipha impela nje futhi babeqine nqi njengoba babengaba njalo impela. Babemi lapho nezimfundo eziningi, ulwazi lokuzibonela lwasekholiji lwesayensi yezenkolo. Bathi, lo muntu ngumbhuli, ukuBhelizebhule. UJesu wathi, ngisho lokho kimi, ngizonithethelela. Kodwa nxa umoya ongcwele esefikile futhi enza into efanayo, izwi elilodwa elimelene nawo akasoze athethelelwa kulelizwe ngeke nasezweni elizayo. Kwakukhona owesifazane omncane owayenomopho futhi uza wedlula esicukwini wayesethinta ingubo yakhe. Washo phakathi kwakhe, uma ngingathinta umuntu, ngizophiliswa. Wamthinta, wabaleka wasithela esicukwini, wayesehlala phansi. Kumbe noma ikuphi akwenzayo, noJesu waphendula, waphenduka, wathi, ubani ongithintile na? UPetro wamkhuza, wathi, bheka sonke isixuku, siyakuthinta, usho lolu ukuthi, ubani ongithintile na? Wathi, kodwa ngiphele amandla, amandla, noma ukuqina, aphumile kimi.
And he looked around with those eyes, until he found her.
Wayeseqalaza ngalawo mehlo, waze wamthola. Wakwenza kanjani na? Lokho asikwazi, kodwa usenguwe izolo namuhla naphakade, futhi wazembula yena umqobo esizweni samaJuda ngaleyo ndlela. Inkathi efika kumaSamariya, owesifazane wayesemthonjeni, umSamariya wesifazane othandekayo, khumbulani, zintathu kuphela izizwe zabantu, lelo iJuda owezizwe nomSamariya, uHamu, uShemu, nabantu bakaJafete. NomSamariya wayeyiJuda ingxenye, nowezizwe ingxenye. Futhi niyakhumbula ngenkathi kuqala, ngenkathi beganwa abesifazane babo, kanjalo njalo. Nalona wesifazane semncane ukukhuphukela lapho esikholwa ukuthi ezweni lakithi wayengowesifazane onegama elibi, kodwa wayengenjalo. Lo mfana waseNdiya ubenganitshela lokho. Lena yincwadi yasempumalanga futhi nizama ukuyifunda ngemfundo yasentshonalanga. Ngenkathi ngiya eNdiya, ngase ngehla eBhanoyini, eBombay, lapho kwakukhona umbhishobhi webandla lamaMethodist nabo bonke. Emi lapho wathi, ungasitsheli ukuthi isithunywa senkolo uMnumzane Branham sazi kakhulu ngeBhayibheli kunoma nina maMelika niyoke nize nazi, futhi iqiniso lelo. Wathi, sasineBhayibheli iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba nibe yisizwe. Kunjalo ibandla likaThomas Ongcwele lisekhona lapho, lapho uThomas Ongcwele ehla khona wayeseshumayela. Kodwa wathi, siyaqonda ukuthi uNkulunkulu ukuvakashele ukwenza leli Bhayibheli liphile futhi. Wathi, yilokho esifuna ukukwazi, yilokho-ke izwe lilambele isinkwa esiphilayo. Lona wesifazane ongumSamariya lapho ema emthonjeni, uJesu wathi kuye, sifazane, ngiphuzise. Awu, wathi, babenokwehlukana kodwa wamazisa ukuthi wawungekho mehluko, uNkulunkulu wenza ngagazi linye bonke abantu. Wayesethi, ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye, nga ucele kimi amanzi. Nengxoxo yaqhubeka waze wawubamba umoya wakhe. Wayesethola-ke ukuthi yayiyini inkathazo yakhe. Wathi, hamba ulande indoda yakho uze lapha. Kwenzekani lapho iJuda litshelwa lokho na? IJuda lathi, wendodana kaNkulunkulu, kunjalo. Kwenzekani kumSamariya ngenkathi etshelwa lokho? Wathi, hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Manje siyazi ukuthi nxa uMesiya othiwa uKristu nxa efika uyositshela lezi zinto. Kepha wena ungubani na? Wathi, nginguye okhuluma nawe. Wagijimela emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile, kungebe nguye uMesiya lona na? Futhi akazange akwenze lokho nakanye kowezizwe. Ngani na? Wakuyeka kwaze kwaba ilolu suku. Yilokho akusho lapha, emihleni lapho indodana yomuntu iyozembula yona uqobo ezulwini, iyazembula yona uqobo manje ebandleni ngesihawu. Isikhathi esilandelayo izembule yona uqobo kusembojisweni kulabo owenqabe umlayezo.
NkulunkuluNkulunkulu
yiba nesihawu ngakithi. Sisakhuleka umzuzwana nje. Kahle nangomusa dadewethu Gethi uma uthanda. Angazi nje kulo busuku ngiyanidabukela ngokuma nizungeza udonga, futhi ngiyakuzwa ukuba maganga kwenu. Angazi nje uma uzokwethembeka kuwe uqobo nakuNkulunkulu umzuzwana nje. Ngiyafuna ngempela ukushesha futhi niphume kulokhu na. Ukhona umuntu ebukhoneni kulo busuku obizwa ngeNkosi uJesu. yena unethikithi lakho nokufanele ukwenze kuphela ukuba nje umnike inhliziyo yakho uzoyigeza egazini lakho uqobo bese kuhlanza kuso sonke isono nokungabaza bese kuthatha akuyise ezulwini lakhe uma esefika kodwa ungafika ngaphambi kwasekuseni eziputniki akukho neyodwa into isayensi ethi ngiyakuzwa nsuku zonke emsakazweni uma bekuthelevishini uma benengxoxiswano nalama science bathi akukho nto yokuvimba lelizwe ukuba lingaqhunyiswa noma amuphi umzuzu. Uthatha nje esimnandi isiphuzo se-vodka futhi bayodonsa isigwadlulo futhi yilokho-ke. Sheshani! Mlezi waphuthuma! Sheshani! Balekani! Balekelani uva lokuphila! Phumani kukho! Phumani kuleli Babiloni lesimoteni! Sukani kulezi zindonga! Awuyizwa into ethize idluthula enhliziyweni yakho na? Uma ungowomoya ngempela, uNkulunkulu ukhuluma kuwe. Impela uma akhuluma kulezo zinyoni ezincane, angakhuluma kuwe. Ungasiphakamisa isandla sakho kuye na? Asinandawo ukubeka abantu bazumeze i-altari, kodwa nje uma uzophakamisa isandla sakho bese uthi, Nkulunkulu ngihawukele. Nkulunkulu akubusise mfowethu, Nkulunkulu akubusise. Oh he, kuyo yonke indlu, angazi ukuthi zingaki izandla ezikhona. Ngihawukele, oh Nkulunkulu, isandla sami lesi. Ngifuna ukubaleka Nkosi. Ngaphambi kwasebuseni ngingahle ngizwe ukumemeza kakhulu abo ngaphandle nezintingo zenkosikazi ngizobe zintanta eziphakaphakeni. Indoda leyo muntu izofika usuku olwesabeka kanje pho ukuthi ulahlekelwe yithuba lakho. Wamazi ngeza ibandla lakho awuzange na? Oh wena wathi umama wayesonta kuleli, lokho kulungile mfowethu, lokho kulungile dadewethu, kodwa insindiso kamama ayisoze yakungenisa. Umama wayephila kolunye usuku, nawe uphila kolunye usuku. Zwanini umlayezo wenkosi, futhi zwanini isexwayiso sikamoya. Wawunhloboni kamoya lowo owakwazi ukubona okufihlakeleyo ukuthi uSara wayehleka kanjani ngaphakathi kwethende na? Inkosi yenkosi, manje amakhanda enu ekhotheme, ngifuna ukunikhulekela ngamunye wenu. Nenzeni ngenkathi niphakamisa izandla zenu na? Ithi ngabe lokho kukhona obekukuchaza mfowethu Branham na? Impela kukhona. Uma benikusho ngokuqinisile ngempela lokho bekusho umehluko phakathi kokufa nokuphila. Umlayezo uyaphuthuma, ungesiphakamisa isandla sakho ngo manje na? Ngihawukele uNkulunkulu mina. uNkulunkulu ubusise intombazane encane, uNkulunkulu ubusise inenekazi, uNkulunkulu akubusise wena mfanyana, wena nsizwa, abantwana abancane ngakuwo onke lama altar izandla zabo ezincane ziphakeme, awubusisa izinhliziyo zabo ezincane. Wena uthi abaqondile lokho. Oh yebo, baqondile. UJesu wathi vumelani abantwana abancane beze kimi, ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Bangahle bangaphili ukuba baze bakhule, kodwa bayoba khona abasoze bayobaleka mhlawumbe zonke izinto ezinkulu ebesifanele sedlule kunazo. uNkulunkulu hawukwela, uma niphakamisa izandla zenu ukhombisa ukuthi ikhona into ekini eyenze isinqumo, umzimba wenu ubuzofa ukuba ibingekho into ebikini. Ethe phakamisani izandla zenu, lowo bekungumoya. Khona-ke niphakamisa izandla zenu, uNkulunkulu wakufakaza umoya wenze niphakamise izandla zenu. uNkulunkulu anibusise nani nonke bantwana abancane emuva lapho, labo abancane abantwana abangamakhaladi, futhi ngalapho uNkulunkulu akubusise, akabusise inhliziyo yakho encane sithandwa. uNkulunkulu uyakuthanda. Siphuma lapha ngolunye lwalezi zinsuku, angazi ukuthi kuyoba nini, kodwa kuyeza. Sheshani masinya, impela ngenani ebusweni. Ninani thi awu, ngike ngakuzwa lokho ngaphambili. Ungahle ukuze ungokokugcina kuwe futhi makube yilesi sikhathi. uNkulunkulu akubusise emuva lapho, nenekazi elincane. Sukani kuyo yonke le nto endala esimodeni, nezindonga ezindala zonke zizowa phansi, wonke lo mculo wokuzibinya nayo yonke le nto izobhubha kanye nezwe. Ningabandakanywa nezwe, kumani lapho. uNkulunkulu uzele ibandla lakhe, ukhetheni na? Ingakho ekhuluma nani? Mlayezo uyaphuthuma, uzani masinya. Manje sizakhuleka, ibani inkotho manje futhi nicele uNkulunkulu ukuba Kosi busisiweyo. Ngahle kube khona abantu lapha ongakazi akubone ukusebenza kwamandla kaNkulunkulu ngaphambili. Kodwa into ethize phansi enhliziyweni yabo ithe, phakamisa isandla sakho, yimi. Futhi bayabona ukuthi kukhona ukubizwa okuphuthumayo. Bona bahlakaniphe ngokwenele ukuba baqalaze nokuba babone ukuthi kukhona into ezokwenzeka. Abantwana abancane abaningi babo baphakamisa izandla zabo, uNkulunkulu bahawukele. Abaningi abadala baphakathi nendawo obudala baphakamisa izandla zabo, amabhungu namatshitshi aphakamisa izandla zawo. Bafuna isihawu uNkulunkulu. Futhi ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi isambulo sokuqala sikaKristu siyisihawu. Isambulo sesibili singukwahlulelwa. Oh uNkulunkulu, ngiyabonga ngalaba abathathe isihawu kulo busuku umgwaqo wesihawu. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Babusisiwe abalamba bomele ukulunga bayakusuthiswa. Khanyisa amalambo abo kulo busuku Nkosi, wangathi bangaba ngamakhandlela elibekwe egumeni elingesithwe, kodwa linikeze ukukhanya ezikoleni nezindawo lapho abayoxhumana khona emva kwalokhu siphe khona Nkosi. Wangathi bangaba ngamalambo eliyokhanyela inkazimulo kaNkulunkulu, babusise ukuthi ngolunye usuku ezweni elingcono Nkosi, kwangathi sonke singahlangana sizungeze lelo tafula elikhulu likaNkulunkulu kuleso sidlo sakusihlo somshado. Gcina umoya wakho uphezu kwethu Nkosi. Busisa labo abemi bezungeze izindonga naphandle egumeni nasemacaleni onke abaphakamise izandla zabo, kanjalo njalo iba nabo Nkosi, bamile nezitho ziba nenkwantshu kulo busuku. Kodwa hawukela sibelezi zinto bayizithelo zalomlayezo omncane obuphuthunywa kulo busuku. Ngikhulekela ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu zizokwenza kube yikho ngempela ezinhliziyweni zabo ukuthi ngeke bagejwe naye kuphi kwawo. Futhi bayizithelo futhi ngibethula kuwe, futhi wena ubanike uJesu ngoba bayizipho zakho zothando kuye. Akekho ongabahlwitha esandleni ngoba akekho omkhulu kuNkulunkulu. Futhi ngikhulekela ukuthi uzobagcina bephephe ngokulondolozekile uJesu azafikele bona. Bangathi bonke abanye babo bangasheshisa Nkosi, futhi basheshe ngokuba umlayezo uyaphuthuma. Sifanele siphume ngokushesha ngaphambi kokuba ufike imbubhiso. Futhi manje Nkosi uNkulunkulu, ngikhulekela ukuthi uzothumela ingelosi yakho yona leyo ehlezi noAbrahama siphe khona Nkosi. Futhi ayikwazi ukusho ukuthi uSara wenzani ngemuva ethendeni, naleyo kwakuyingelosi yesivumelwano, leyo kwakuyingelosi eyaletha isihawu ngaphambi kokuba wehle umlilo. Cishe impela noma ngasiphi isikhathi umlilo ungehla manje, ama-atomu angaqhakeza umhlaba wonke ube kabili. Kwangathi ingeza kulo busuku futhi isiphi isihawu Nkosi, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Oh, ukhona into ethize evangeli elidala elibusisiweyo libonakala linikoropa. Ngiyalithanda. Ake silicule nje lelo kanye kahle nangomusa uJesu yabiza wonke umuntu. Asiphakamisele izandla zethu nje kuye. Nizokwenza na?
Softly and
Kristu manje.
You are weary, come home. Mercy and mercy, Jesus.
Ngakaze abe khona nako wodwa wezinkonzo zethu zokuphiliswa ngaphambili asibone izandla zenu anikaze nibe khona ezinkonzweni lokho kuhle ngiyajabula kakhulu kuba nani manje angizisho ukuthi ngingumphilisi ngisho ukuthi uJesu akafile kodwa uyaphila angisuye umphilisi akukho baphilisi uKristu sevele uniphilisile imivimbo yakhe iphilisiwe nina kodwa ngifuna ukunibuza nina abasha ukufika manje mhlawumbe niya esontweni abaningi benu niphakamise isandla senu ngayo leyo nkathi nje ubuphakamisa isandla sakho wenzela umkhuleko esikhashaneni esedlule uma ungenalo ibandla lokuzikhethela siyakwemukela ethabernakele likaBrenham lapha lapho umfowethu Omen Neville othandekayo indoda emesaba uNkulunkulu engashumayeli lutho ngaphandle kweqiniso eliseBhayibhelini nemukelekile enhlanganyelweni yethu nje sihayi ihlelo siyibandla nje lapha inhlanganyelo siyi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Pentecostal, i-Luthela siyiwo onke singamaKristu anithandayo futhi sikhulekela ukuthi ngizothola nina uma ningenakuza lapha tholani elihle ibandla lasekhaya ndawo lapho abashumayela khona ivangeli ngempela futhi ukuze nondliwe ngumoya kaNkulunkulu macalonke endlini kulo busuku uma iNkosi uJesu ivukile kwabafileyo futhi nginitshelile iqiniso manje ke uNkulunkulu obophezelekile ezweni lakhe ukukwenza kube njalo niyabo Oh, ningesabi kulethemba. Lokho kuya ngokuthi iBhayibheli iqiniso noma alisilo iqiniso. Uma lingesilo iqiniso, lingumkhohlisi omkhulu kunabo bonke owake wabhalwa ngoba linezigidi ezikhohlisiwe. Ngike ngama ezikhathi eziningi neQuran kwesinye isandla neBhayibheli kwesinye phambi kwabaka Mohammed bese ngithi elinye liqinisile elinye aliqinisile makuthi uNkulunkulu onguNkulunkulu ngempela akhulume ningesabi akasoze ashiya akasoze ayeka manje iNkosi uJesu ngenkathi elapha emhlabeni imisebenzi ayenzayo sisanda kuyicaphuna nje wayethembisa ukuthi uyobuya futhi ngaphambi kwesikhathi sokuphela futhi enze into efanayo wathi uyakwenza ngebandla lakhe manje wathi mina ngumveni ningamagatsha manje umveni awutheli isithelo amagatsha atheli isithelo manje uma kungumveni wamathanga uyothela amathanga uma kungumveni wamabhece uyothela amabhece uma kungumveni wamacantaloupe uyothela amacantaloupe uma kungumveni wamagrebes uyothela amagrebes uma kungumveni wamakristu uyothela uKristu ukuphila kaKristu imisebenzi kaKristu yabo manje ke imimoya yethu kufanele unikwe amandla yinto ethize ngijabula kakhulu ukuba ngibe kuye kulo busuku anazi mhlawumbe umncane ukuthi ungenza ngizizwe kanjani ngazi lapha sengineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili indoda endala futhi sengishumayele manje iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa amahlombe ami ayaqotha futhi oh ngiyaqonda ukuthi angisuye ulowo mfana omncane owayevame ukudlala ezimabula phandle lapha emgwaqeni kodwa yinye into engiyaziyo ingeke yakhe qoka ukuba nalokho kunakho konke engikwaziyo ngokuba yini enhle noma yini enye engakwenza na ngizamile ukwethembeka kini kubantu ngizamile ukwenza konke ebengingakwenza ukuba ngathembeke futhi ngilunge futhi ngibe neqiniso ebukhoneni benu nasebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba ngiyazi usiqaphele ngesikhathi sonke manje uma benginga ngizonitshela manje lo mlayezo omncane kulo busuku ngizame ukuyeka usenesikhathi kodwa ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzowuthatha wonke awuyise enhlizweni yakho sheshani bumane eBabiloni njengokukhulu kushesha eningakwenza ningahlali ezweni sukani kulowo mpeto phumani lapha nikhulekile noKristu sukani kulezo zinto ngokuba anazi ukuthi yilephi ihora okungahle kungabikho lutho kuphela into esiqothekile esele kulo mhlaba amagesi nje lezo lidala liqhunyiswe laba yizicucu kungenzeka ngaphambi kokuba kuvalwe ile nkonzo futhi bekungeke enhlobo kwayiphikisa imibhalo bekungagcwalisa imibhalo nje. Ivangeli belishunyayelwa, nakho kufika umlayezo wokugcina. Manje ningabheki izinto ezinkulu esikhathini esizayo. IMelika seyonile yasuka osukwini lwayo lomusa. Kunjalo impela, kumakeni emabhayibhelini enu bese nithola ukuthi ngibisile noma nginephutha. Ibisezingeni eliphansi manje iminyaka emibili. UBilly Graham washo ekudleni kwakhe kwasekuseni esikhathini esingeside sedlule, wabamba iBhayibheli waliphakamisa wathi, nathi ibhanela. UPawulu waya edolobheni futhi waba nophendukileyo. Uyabuya ngonyaka olandelayo futhi kwakukhona amashumi amathathu. Wathi, ngiya edolobheni futhi ngibe nemvuselelo yabaphendukayo abayizinkulungwane ezingamashumi amabili. Bese ngibuya ezinyangeni eziyisithupha futhi angiwatholi amashumi amabili mhlawumbe. Yini indaba na? Ziningi kakhulu nje izinhlanzi esizibeni. Baningi kakhulu nje uNkulunkulu ayebazi ngaphambi kokusola kwezwe futhi bamiselwe ngaphambili ekuphileni kokuphakade. Uma sekungena lowo wokugcina, lokho kuya kucazulula. Ziningi kakhulu nje izinyoni ezayongena emkhunjini. Ziningi kakhulu nje izilwane ezehlukene ezayongena kulowo mkhumbi. Nomnyango wavalwa uNkulunkulu futhi washiya bonke ababesele babo ngaphandle nakuba bazama ukungena. Futhi mngane wami othandekayo, uma ungekho phakathi, ngena khona manje uNkulunkulu esabiza, ngoba iminyango yesihawu ingahle ivalwe kwabezizwe noma ngasiphi isikhathi. Manje futhi manje engikwenzayo manje kuzoba ne engikukhulumayo manje, ngikhulumile namazwi ami uma ngishumayele amahora bekungeke kusho nohafu kakhulu njengezwi elilodwa kuKristu wethu othandekayo. Manje kodwa engikushumayelile kuphakathi kokuthi ngikhulume iqiniso noma amanga. Uma ngikhulume amanga, uNkulunkulu ngeke azihlanganise ngalutho nakho. Uma ngikhulume iqiniso, uNkulunkulu uzoma emva kwezwi lakhe. Nibangaki enishoyo na kukhishwa amakhadi angamashumi amahlanu. Izonikhombisa ukuthi kungani sikhipha amakhadi uma ninomhlangano wokubona okufihlakeleyo. Angisho ukuthi uzokwenza, angahle angakwenzi. Kodwa ngifuna nethembeke kimi. Bangaki phakathi lapha abazothanda ukuza bangene emgqeni manje na? Phakamisani izandla zenu yonke indlu, noma yikuphi lapho enikhona, wonke umuntu endlini ofuna ukuza angene emgqeni, phakamisani izandla zenu. Manje kungaba kanjani ukuthi ubani ozoba ngokuqala na? Niyabo, ubungeke ukwenza. Sifanele sikhiphe amakhadi ukuze kugcineke umugqa. Manje ukhipha amakhadi angamashumi amahlanu futhi asibize nje yonke indawo ngaleso sixheke samakhadi, futhi lokho kunika wonke umuntu ithuba lokuqhubeka. Manje akusikho lokho okwenzeka lapha, kuyilokho okwenzeka lapha. Niyabo, akusikho ukuthi thinta mina, ungukuthi thinta yena. Bangaki owaziyo ukuthi iTestamente Elisha, incwadi yamaHebheru, ikushilo lokho khona manje ukuthi uKristu ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na? Awu, uyokwazi kanjani ukuthi umthintile na? Ngokuthi uyaphendula ngqo njengoba enza. Uma enguye izolo namuhla naphakade, ufanele azibonakalise ngokufanayo nje njengoba enzile izolo naphakade. Ngakho niyabo, umlayezo wokugcina emathudeni nabo wakwenza kanjani na? Manje lena yila, uma ezibonakalisa ngenye indlela ngehlelo, ubeyoba ngokungalungile. Akaze azibonakalise ehlelweni ngoba kwangekho hlelo emihleni yakhe. Wazibonakalisa yena uqobo ngokungaphezu kwemvelo, njengoba sishilo kulophukusa, njengesandla esilobe odongeni uhumusha, unguye izolo namuhla naphakade. UNkulunkulu abe nani manje. Uthe oqala kuya emashumini amahlanu kulungile. Ubani onekhadi lokukhulekelwa eliyinombolo yokuqala? Ungasiphakamisa nje isandla sakho. Bukani amakhadi enu. Umuntu osezinhlakeni zemibhede kumbe noma ikuphi futhi ongakwazi ukusukuma, wonke umuntu bukanani ikhadi ngalinye. Kuyikhadi elincane nje, angicabangi ukuthi anesithombe sami kuwo. Ngisho kuyikhadi elincane elipleni nje. Inombolo yokuqala noma ngabe ukuphi, kulungile. Ungahle usukume nje lapho okhona mnumzane. Inombolo yesibili, ungasiphakamisa isandla sakho. Inenekazi khona lapha. Inombolo yesithathu, ungasi Phakamisa isandla sakho. Sizihambi lesi isikhathi sethu sokuqala ukuba sibonaneke empilweni ngiyethemba. Manje ke inkosi uNkulunkulu isazi sobabili. Yazi konke ngawe futhi yazi konke ngami. Kodwa uma yona emseni wayo engakwazi uma bengingathi kuwe, oh mnumzane uyagula futhi ngi uzophila, ubuzoba nelungelo lokungabaza lokho. Lezo zethameli bezizoba nelungelo lokuthikamezeka kulokho impela. Unezwi lami kuphela, kodwa uma umoya ongcwele uzona futhi untshele into ayenzile, into engingazi lutho ngayo ebikhona, uzokwazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma akusilo. Manje-ke uma azi ukuthi kwakuyini impela, uma lokho kuqinisileyo angakutshela ukuthi kuyoba yini futhi kuyolunga. Ufanele ukhonge lokho, Nkosikazi Cox. Awufanele na, Nkosikazi Cox ohlezi laphaya. Kwenzekile ngamqaphela lapha, uvela eKentucky ngapha. Lewo ngunkosikazi Woods lapha, ndawo ebandleni unina. Umdlavuza usudle ubuso bakhe wabuqeda phakathi lapha. Bengiza ngehla ngivela phezulu ehlathini lasenyakatho. Umkami wangibiza wathi, angikaze ngimbone umuntu omadabudabu kangaka empilweni yami njengonkosikazi Woods. Futhi onomzane nonkosikazi Woods bangabangani bami besifuba. Futhi ngawelela enenekazini ngabuya no-isho kanje inkosi, umdlavuza wafa. Lapho esifazane ehlezi lapho futhi olukhona ukusho ukuthi yini. Ungasukuma nje Nkosikazi Cox ukuze abantu babone lonke uhlangothi lwekhala lakhe nakho konke kudliwa ngumdlavuza lwaze lwayofika phansi lwayothi lwangena emehlweni akhe. Phenduka ukuze izethameli zikwazi ukukubona emuva lapho. Umdlavuza uhlala njalo eqinisile, akakaze abe nephutha. Manje uma inkosi uNkulunkulu wethu ezokwembula kulo mfo wethu, makabe nguye umehluleli. Uma inkosi uNkulunkulu wethu ezokwembula kuye ukuthi yini ayizele lapha, noma into enjengaleyo ayenza ngowesifazane, noma njengoba ubengasho, njengoba enza uFiliphu inkathi uNathanayeli emfumana, noma uNathan uFiliphu wafumana uNathanayeli futhi ezokwembula. Nonke nizokukholwa, nonke ninabantu niyakholwa na? Uma indoda yazi angazi lutho ngayo futhi iphakamise izandla, angazi lutho ngayo, iphakamise izandla zayo ukuthi angiyazi noma ayingazi. Manje-ke uma inkosi izokwembula, nonke nizokwemukela, nizokwemukela na? Bangaki na? Phakamisani izandla zenu ukuze nje ngikwazi ukubona. Manje inkosi nibusise. Manje mnumzane, ngimi lapha nje ngilinde ukubona ukuthi uzongitshelani. Ngakho wena yiba ngumahluleli, futhi uma noma ubani engabuka indoda ivale amehlo ayo. Ngakho niyabuka, ungeke kwaba ngufunda umcabango.
Just remain with your eyes closed. If our Lord Jesus,
yiba uloko uwavalile nje amehlo akho. Uma inkosi yethu Jesu uma izokwembula, sizoyibonga.
But the man who stands before me,
kodwa indoda emi phambi kwami eze ngakho lapha kuqondene nendaba yokomoya eyifunela umkhuleko. Iqiniso lelo. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuze abantu bakwazi ukubona. Manje uyakholwa na? Angikaze ngiyibone empilweni yami, kodwa kwakulapha kukhona into ekhathaza ingqondo yayo. Manje okuningi ebengingakukhuluma nayo, kuningi obekungashiwo. Manje thobani, yenzani leyo ngelosi na? Yayifulathele ithende futhi yathi, uhlekeleni uSara na? Wathi, angizange ngihleke. Yathi, oh yebo, uhlekile. Isizathu, wayesaba. Manje uma izethameli zisakwazi ukulizwa iphimbo lami emibhobheni, indoda ibonakala sengathi iyasuka kimi. Ngibona owesifazane emi, leyo yinto enkulu indoda eze ngayo lapha kungokomkayo, futhi akekho lapha nayo, futhi unokugula kwabesifazane, ukugula kwamanenekazi, futhi uguliswa yikolo. Iqiniso lelo. Awusuye owakuleli dolobha, ungowakwelinye idolobha, lelo libizwa nge-Maysville. Lokho kuqinisile. Manje hamba uye ekhaya futhi ukufumane kungendlela okukholwe ngayo. Uzoba ngaleyo ndlela. Egameni lenkosi uNkulunkulu akubusise. Lelo duku awuzukulidinga ukuba lihambe libe phezu kwakhe. Unalo lisephaketheni lakho. Wenzela yena kodwa awuzokulidinga. Ngiyakwazi, angilazi igama lakho, kodwa ungowesifazane obebi lapho emnyango ongemuva. Ngolunye usuku leyo ngelosi yenkosi iza kimi ngezikhathi zakho zokuqala lapho etabanakele futhi yembula into eyayiyimfihlo ephelele futhi waphiliswa unomdlavuza kunjalo. Kodwa anginalwazi lokuthi kwenze njani kuwe manje. Angazi. Ngiyakwazi lokho. Anginalwazi lokuthi kwenze njani kuwe. Kodwa uma inkosi izokwembula, uzokwemukela na? Awuzizele lapha ngesingawe. Ulapha ngenxa yomntwana. Nalowo mntwana uyahlupheka. Nokuhlupheka nokuhluphayo kusemgogodleni. Njengokuthi awukwazi ukusukuma noma into efana naleyo. Futhi ngibona abazali balowo mntwana benerosari bayikatolika nezithandane ezimbili esezindala kungukuthi abazali babo abangumkhulu nogogo bayikatolika nabo futhi umele umntwana. Thatha iduku lakho bese ulibeka phezu kwayo. Ungangabazi, ungaba nakho okucelayo. Manje kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ngiyakholwa na? Ngiyethemba lininikazi lisihambi kimi. Sizihambi komunye nomunye, kodwa inkosi uJesu yasazo babili. Manje nasi isithombe siphelele. Nasi isithombe sikaJohane ongcwele wesine, owesifazane oyikhalathi, indoda engumlungu. Ngalolo suku kwakungumSamariya neJuda, izinhlanga ezimbili zabantu. UJesu wamazisa masinya ukuthi wawungekho umehluko, sonke siyizidalwa zikaNkulunkulu. Izwe siphila kulo lishintsha ibala lethu, akuhlangene nakho. UNkulunkulu wayefuna abantu bakhe ngaleyo ndlela. Wenza umuntu waba mhlophe, wamnyama, waba nsundu, waba phuzi, waba bomvu, wabenza ngaleyo ndlela. Lowo ngumsebenzi wakhe futhi usithanda sonke. Kodwa nasi isithombe esiphelele. Abantu ababili abangakaze babonane phambilini futhi kuyisikhathi sethu sokuqala izinhlanga ezimbili ezehlukene. Manje ngiyabona ukuthi uyikholwa, ungumKristu ngoba umoya wakho uyemukeleka. Naleyo ngelosi kaNkulunkulu enkulu ibingeke yemukele lutho olungalungile. Impela cha, uyasibona le siyasithombe phezulu lapho. Leyo ngelosi kuleso sithombe lapho, lokho kukhanya phezulu ngaphezulu lapho engimi khona na. Yilokho okukwenza uzizwe ngendlela ozizwa ngayo manje. Wehlela nje konke phezu kwakho.
Just a moment, Sister Gertie. It seems to be something I can't.
Umzuzwana nje dadewethu Gertie, kubonakala kuyinto ethize angikwazi ukulibamba inenekazi kahle nje. Yebo. Oyiswazana ukuliswa isimo semizwa. Uthola ukwethuka. Uyisa izinto kunjalo. Bese kuthi ke unenkinga yakomoya ozama uyicazulula ngoba kade uyikhulekela isikhathi esithize. Iqiniso lelo. Futhi unesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba. Ngiyakubona uzama ukuvuka embhedeni wakho kancane. Kakhulukazi ekuseni kukhona onakho okungalungile emgogodleni wakho futhi inkathazo yomgogodla. Longu isho kanje inkosi. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ofanayo owamazi uSimoni uzokwazi wena na? Uma uNkulunkulu ezokwembula lokho, ngabe kuzokwenza ube yikholo eliqinile ukuthi uyakuthola okutholayo na?
They call you Nanny. And your last name's Johnson. Amen. And you live in New Albany. Return.
Akubiza ngoneni. Nesibongo sakho uJohnson. Futhi wakhe eNew Albany. Buyele ekhaya futhi usinde egameni leNkosi uJesu. Amen.
Just believe.
Kholwani nje. Ngabe sizihambe omunye komunye nenekazi na? Siza. Ukuze nje abantu bezobona, ungasiphakamisa nje isandla sakho ukuthi sizihambe nje.
Now the Lord God knows us both.
Manje inkosi uNkulunkulu isazobabili futhi uma izosipha lesisicelo uzojabula ngaso na. Manje abanye benu useqale ukukholwa. Manje lapho lokho kuyindoda yomlungu ebonakala phambi kwalona wesifazane lapho.
It's a man sitting right there. That's all right. Just stay where you're at.
Indoda ethezi lapho une kulungile thala lapho okhona uhlutshwa izinso uphethwe iqolo futhi uphethwe isisu kunjalo manje hamba ukholwa futhi ngeke kusakhlupa
you just believe I challenge you
kholwa nje iphosela inselelo ukukholwa kwakho ukuba ukukholwa bangaki okukholwayo ngenhliziyo yakho yonke na kulungile manje ke ibuka uphile uma inkosi uNkulunkulu ezokwembula kulona wesifazane oyizihambi ngokuphelele kimi futhi nazo izandla zethu ziphakeme ukuthi asikaze sibonane ngaphambilini ngokwazana futhi uma inkosi uNkulunkulu wethu ezokwembula kulo wesifazane futhi enze into efanayo ayenzayo njengowesifazane oyesifazane waseSamaria nonke nizokholwa ngenhliziyo yenu yonkeke na lokho kuzokucazulula phakade nani na niyabo nginomhlangano ozayo ngifanele ngihambe kusasa futhi ngifanele ngiye eVirginia umhlangano omkhulu ozayo angifuni ukuba buthakathaka kakhulu simi lapha ngulungile ngizothatha isikhathi umzuzwana nje ngowesifazane uthi yakholwa
ever who the woman is she's got a horrible look in
the dark. Ngabe owesifazane ungubani? Ubumnyama obubukeka bumlandela. Oh, usizi. Usanda kubani enkathazo nje? Ushonelwe ngumntwana, ingane. Unja. Futhi enye into ohlushwa isifo sabesifazane, inkathazo yamanenekazi. Nokuphathwa iqolo, kanti futhi kunohlobo luthize lwento ethize eyenzeka kuwe. Njengokuquleka. Oh, isithuthwane. Unjalo. Awusuye okuledolobha futhi uwele umfula ukuba ufike lapha ungowaseLouisville uhlala enombolweni ethiwa 1754 emgwaqeni uWest Oak igama uMargaret Queen kulungile Nkosi uNkulunkulu mdali wamazwe nomhlaba yipha lo wesifazane lokho akufisayo ngokuba ngicela lesi sitha sisuke kuye egameni likaJesu amen uNkulunkulu akubusise ninikazi ungabe usangabaza hamba wemukele manje lokho okucelile niyakhola ngenhliziyo yenu yonke na usaphila mnumzane lokho kungokuqala ukuba sibonane ngiyethemba uyakholwa ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu ikhona lapha ukuba yenze futhi ikunike izinto ozifisayo ngiyasazisa isibindi sakho futhi ulapha ngento esemthethweni ufuna ukuyeka ukuphuza nokubhema hawu sekuhambile kuwe manje hamba nokuthula kaNkulunkulu kube nawe futhi ukwenze ukholwe uNkulunkulu abe nawe
if thou canst believe all things are possible
uma ukholwa konke kungenzeka uyafuna ukushiya leyo nkathazo yenkolona ehlela lapho umdumisa futhi ukushiya hamba nje ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uma ukholwa kwasho iBhayibheli hlonipha kholwa ukuthi uNkulunkulu akwenzayo kuyiqiniso ngiyakwazi ngizokukhulekela nje ngiyayazi inkathazo yakho Nkosi uNkulunkulu ibanesa ukwesifazana bese umupha isicelo ngokuba ngikucela egameni likaJesu amen angikhumbuli ngabe igama lakho uBhekha na kunjalo ngiyakhumbula manje uNkulunkulu akubusise kubeka ngo manje futhi umkholo wenhliziyo yakho yonke kulungile angikwazi nenekazi sizihambi kunjalo uyafuna ukudla ukudla kwakho kusihlwa isuke leyo nkathazo yesisu leso silonda obunaso ngaso sonke isikhathi la hamba udle ke noJesu Kristu uyakuphilisa ngiyakwazi futhi ngiyazi ukuthi yini inkathazo yakho awazi ukuthi ngiyakwazi kodwa ngiyakwazi ngakho njengalokho uze lapha eTabernakele ngeke ngikusho kodwa izifo zokuqaqamba kwamalungu omzimba zizosuka kuwe uma nje uzokukholwa hamba uqhubeke uNkulunkulu akubusise asithi akabonga uNkulunkulu unokwethuka futhi Unenkathazo yesisu ekuhluphayo yakhola ukuthi inkosi uJesu izokhwilisa na hamba ke nokuthula kwaNkuluNkulu akuphumule kuwe ngifuna nje ukubeka izandla phezukwakho nokuthi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Ngisihambi kuwe, ngiyethemba nenikazi. Uyangazi mina na, uyeza la esontweni na, uyeza. Angikaze ngikubone, isizathu baningi kakhulu abantu ozayo. Kulungele, hamba ukholwa nale inkathazo yabesifazane. Izokuyeka inkathazo yamanenekazi obonayo. Uyakholwa na, kulungele, hamba ke. Nonkulunkulu uzoba nawe futhi akusize nginiqinise. Uyakholwa mnumzane na? Uyakholwa ukuthi inkosi izokususa lokho kukhineka kuwe futhi ekusindise leso sifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba na? Hamba ubuyele emuva ngqo wedlule lapho umbonga futhi umdumisa ngakho khona ke uzophila kahle. Ubuhlushwa inkathazo yokuguliswa imizwa. Awunjalo nenekazi na? Lokho ngokugula kwemizwa yengqondo uphelwa ngamandla kakhulu, uphethwe amalumbo, ikakhulukazi sekuntambama impela. Ngisho noSathane ukutshele ubuzolahlekelwa ngumqondo wakho, kunjalo, kodwa amanga uzosinda. Akulutho kuphela nje isikhathi sokuphila ongena kuso, kungokunqamuka ukuya esikhathini. Wonke owesifazane ufanele afike kulokho, kodwa uzoba kahle manje. Uyalikholwa izwi lami na? Manje ke hamba bonga uNkulunkulu bese ucula amaculo futhi uthokoze futhi wenziwe ukuthi usine. Kulungele nenekazi, ngisihambi kuwe futhi into exakile. Ngenkathi ngisho lokho nje kuye, kusukile kuwe ngesikhathi esifanayo ngoba ileyo impela inkathazo obunayo. Ukuguliswa imizi. Manje hamba ngendlela yakho futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uzosinda. Amen. Hamba futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngiyakwazi nenekazi. Ngiyabazi ubuso bakho kodwa angeke. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphelisa na? Sengiyakwazi ukuthi ungubani manje. Uyinenekazi eliza lapha eTabernakele. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphelisa na? Ake ngikukhulekele nje. Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba, sindisa wesifazane, ngiyakhuleka egameni likaJesu. Amen. Uma ngabazi, angisalikhumbuli igama lowesifazane kodwa ngiyazi ukuthi ungubani. Kanjani ngani bantu khona lapho ezethameleni na? Niyakholwa na? Manje hlalani nithule ngempela. Hloniphani ngempela. Kule ndlela lapha, omunye umuntu, ngiphosela inselele ukukholwa kwenu egameni likaJesu Kristu ukuba nikukholwe lokhu. Inenekazi lekhalati liphakamise izandla zalo lapho. Uyakholwa inenekazi mina ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho, uzokwemukela na? Ufuna umkhuleko wakho uqobo naleyo ntombazane encane ngenxa yamehlo akho. Uhlezi lapho kunjalo, beka izandla zakho ngaphezulu phezu komntwana bese ukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nkosi uNkulunkulu, ngikhulekela ukuthi bazokwemukela egameni likaJesu. Amen. Ngiyakholwa na? Nanso ingelosi yenkosi imi ngakulomfo onekhanda elimnyama. Ngikholwa ukuthi uyaye eze esontweni lapha. Nokho anginasi iqiniseko. Mnumzane, uma ngikwazi, angazi ukuthi yini engalungile kuwe ngaphandle uma uNkulunkulu ezokwembula. Kodwa kungokunye kwesihawu sakhe umi lapha futhi unesi silonda onyaweni, unyawo la ngakwesokuncele. Kunjalo ukukhola kwakho kuthinte into ethize. Ninake kulezi zingxenye, niyakholwa na? Kholwani ke ningangabazi. Lapha inenekazi lihlezi lapha, lifake isigqoko esimnyama, lifake izibuko. Unalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na? Khona impela emva kwalomfana omncane lapho ekugcineni komuga. Wena unalo ikhadi lomkhuleko na? Awunalo ikhadi lomkhuleko? Uyangikholwa ukuthi umprofethi kaNkulunkulu na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi uphethwe yini, uzokwemukela-ke na? Uphethwe inhliziyo. Lowo umkhwenyana wakho ohlezi eduze kwakho futhi uphethwe izindlala. Manje hamba ukholwe. Ubani umkholwayo na? Le ndoda eyikhalathi ke ehlezi lapha na, uyakholwa mnumzane na? Uyamkholwa ukuthi ngikunika yakhe na? Ukufuna umkhuleko, awunjalo na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi, usuka kimi kuye kuwe, uyakholwa ukuthi ubuzokwemukela na? Uphethwe amankanka futhi unesipono, kunjalo. Nithini-ke kunoma yimuphi wenu phakathi lapho, niyakholwa na? Kukhona omunye wesifazane oyikhalati emva kwalo impela lelinenekazi emuva lapha. Uphakamise isandla sakho. Dade, ufuna into ethize enkosini na? Uyangikholwa ukuthi ngenceku yayo na? Unenkathazo yephimbo uphethwe yilo. Kunjalo, uyakholwa ukuthi ukuphilisile na? Khona impela ngakuwe lapho. Uqala eceleni. Khona impela ngakuwe lapho. Ekupheleni komugqa. Cishe oyedwa, wesibili, wesithathu, wesine, abantu abahlanu. Emuva lapho, uphethwe indlala yegilo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Kanjani emuva khona lapha na? Indoda egcineni kwesihlalo. Khona impela emgqeni ongemuva lapha. Unesifo sethumbu elikhulu esiyizilonda. Kunjalo mnumzane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphilisa na manje ke sukuma futhi uwemukele egameni lenkosi uJesu. UNkulunkulu akubusise. Angaze ngikubone uyisihambi kimi kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uyakholwa nonke? Uyayikholwa ingelosi kaNkulunkulu efanayo esiya kuAbrahama ngesihawu eyayazi izimfihlo zemicabango kaSara, yona leyo eyama emhlabeni futhi yazi imicabango yengqondo? Anikholwa ukuthi lapha manje na? UNkulunkulu ofanayo ngaphambi nje kokuba izwe lishe futhi ebhubhisweni, anikholwa ukuthi ulapha na? Manje-ke asimemukele, asimkholwe, asimthathe njengomphilisi wethu khona manje. Bangaki kini abazokukholwa na? Bangaki kini abakholwa ngempela na? Phakamisani izandla zenu manje, bekani, yehlisani izandla zenu. IBhayibheli lasho lokhu, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye-ke uma ningamakholwa. Ukhulekele umuntu oseduze kwakho, nalowo oseduze kwakho akhulekele wena okhulekelwe ngamunye wenu. Khulekelanani manje noma yikuphi endlini. Ngiphosela inhlelelo lokhu ukukholwa. Inenekazi lapho eline-TB, khohlwa yiyo, usuphilisiwe. Wena ophethwe ukuphelelwa amandla ohlezi lapho mnumzane osukumayo ebusuku, khohlwa yikho, ungeke usadingeka ukuthi ukwenze. UNkulunkulu akubusise. Nginiphosela inhlelelo ukuba nenze isenzo sokukholwa. Niyakwenza na? Manje-ke khulekani nonke ngamunye ngendlela yenu uqobo. Bekani izandla zenu phezu komunye umuntu futhi nikhulekele omunye umuntu oseduze kwakho. Ngisanikhulekela nonke. Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba, mqaliso wokuphila okuphakade, mnikezeli wezipho zonke ezinhle, thumela umoya wakho njengamanje phezu kwalaba bantu. Ngiyayigxeka imisebenzi kadeveli ngoba udeveli usedaluliwe. Sathane, ngeke usebabamba. Ukukholwa kwabo kuyaqonga futhi babeke izandla zabo phezu kwalowo nalowo. Futhi ngikuphosela inhlelelo ukuthi wehluliwe empini nokwahlulelwa sekuseduze. Phuma kubo egameni likaJesu Kristu, suka kubo egameni likaJesu. Ngiyamkholwa na? Phakamisani izandla zenu futhi nimnike udumo ngokuphiliswa kwenu. Uma ukhubazekile, sukuma ume ngezinyawo zakho. UKristu uyakusindisa. Uma uyisishosha, unezandla zakho ezishwabene, ziphakamise. Sekundawo zonke. Nami owesifazane oshwabene lapha emile. Ayidunyiswe iNkosi. Asithi, ayidunyiswe iNkosi. Wonke umuntu. Amen. Wethu Neville.